Ndio. Taka kaongeza karero nina niambiwa wombaka wa government mu municipality ya Yenjiru district ya Buyikwe nsema ga kibazo atera nsubira no kwegatibwa ko saba wandisi w'ekibiina kya National Peasants Party Sharif Sentongo abekibiina ekyo basaze wogena mu mbuga za mateeka okuwakanya obuwanguzi bwa President Yoweri Kaguta Museveni. So nensonga endala Sharif Sentongo tanaba kutuuka naye nensema ga kibazo ye wali wanera kamusabe akubuuzeeko.
Aneyanza nnyo doctor nzikiriza nsoko kubuuzaako nti akawungeza karungi abarungi abami abazaana abasajja na bakyara abasajja Kabaka abekumide kuladi yeno eyobujajja kaungezi karero mbabuuzaako abafunye birungi tubebalizaako Katonda olw'ebyo birungi bemufunye abafunye ebizibu n'okusomozebwa okw'enjawulo tubasaasira. Yenze ni Nsima Gachivayo, assistant RDC owa Njeru municipality mu Buyuke district. Ramba letero okulamusa okuva mu Buyuke district nga RDC atwara Buyuke district ye munamaje yaganyuka David Matovu. Major retired
Omani
David
Matovu. Ava coach. Yalike mpiwe coach.
Chitufu.
Bire gomo bire mukaga.
Chitufu nyo. Era ambaritu kula musukuwe. Atenwe wa honorary minister wa Fedayana Mutasingwa. Olwecho. Dr. Nzikiriza kantukamu. Nsasireko nyo egwanga neba na yanji giriza. Okufirwa yaliko minister webye nsoma. For a long time. Na mirembe bitamazire kati omugenzi yagara okusasira konyo abenjuye abakona abemukwano negwango kutwaliza awamu ne ministry e education. Nelson Mandela omugenzi yali president we South Africa olunako olumu yakora statement kukufa naga nti okufa kintu kitewalika na ye omuntu wali bagendangako eyo gye muwangalira nga alina byakoledde abantu bene gwanga lye wadda tugenze ngako omoyo gwe guli umuranga mirembe mbagaliza okurizo kurungi
obali ni Sharif Sentongo mzindalo gugwo buza kubatuuliriza
abuliza wa Chabasa mbaromusize nyo abami nabazana basabasajja Kabaka gabulijo erinya lyange ze Sentongo Sharif Nambale Secretary General wa National Peasant Party webali nyo webali dar doctor okutwaniriza
nawo okujja era tujja kutandikira obutereevu ku nsonga akalulu olwawedde ne mwesowolayo nemugenda mu kkooti nsonga ki enkulu ezibatutte mu kkooti
buli omu mubabya
betubadde tusuubira mu kkooti balala twalabyemu
etteeka ligamba omuntu yenna bw'abeera nga tamatidde oba mu lunyanyimbe kye tuyita aggrieved nga ayina engeri gy'akoseddwamu n'oyo omuntu aba alangiriddwa aweebwa olumwaganya okudduka mu kkooti era ffe aba National Peasant Party nga tuyita mu kandidaati waffe Robert Kasibante twataddeyo omusango mu Supreme Court nga tuwakanya obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni tebahabulwa tetwakomye okwo ne tuwalawala ne Electoral Commission naye ne tugikuba mu mbuga z'amaki z'amateeka twagenda okukyekkaanya obulungi ng'ate waliwo n'omulala eyeetaaga okukwatako n'omukono ogwaki ogw'ekyuma yoyo ssaabawabuzi oba Antony Jeno owa gavumenti bonsatule ne tubakwalawala ne tubakuba muki mu kkooti okuviira ddala mu 1996 awo kale tutalaba electoral petition obululu obuzzeeko bwonna buzze buwakanyizibwa
era wetubuliza kipya kiki munoonya besigye yaliyo naakowayo kyagulanyi yaliyo yavaayo tebinagwa naaguzane mu kkooti y'abantu
kakati ensi engunjufu Mwami Museveni bwe yagenda mu 1981 okwetaba mu kalulu
December 1988
mwana atu ye yasemba
uliriza sipi yafuna yomu vaka hii yafuna yomu vaka
kale tuge na mu parliament ebiseera ebi yakola ki ya ina asemba yo okubeera omutono
na iso simu kaluru
kakati Mwaimu Museveni ya gamba nyingi detali babi obululu wa DP kakati fe haba National Peasant Party
mkaya nilaweni yupi
fe tumanye ya wangu de omutufu era tugamba mwami